possess.
Saldito.
Mario.
Teddy B.
Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Umeningatani, boy shani teka. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Teddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Kwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati.
Tuko tukavuta pumzi Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha boy, jaya jaya. Akili mezuva, umeni jaya jaya.
Baby fanya taratibu, baby boo. Ay, baby boo boo boo.
You make me see. Oh, 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 na, na, na.